Studio Tamani, kettude kabaruji mon e fulful.
Seydou Daw to boggi jonnga fandu hala Mamadou Samsegu jom wadi sakrabe hediwe. Bangal jawtagul saraji bali politik de totondral hakilaji le raison ngaji di timi gede kewde hultama wonande hawru embe. Murtere golle bank ngaji di na jokiti nyaloma go bo mberna tabamali leedi ni ko sanika o waje midi woni yopitere guldobe mabbe. Golleji mbien le nokuji damaji di na jokiti to kanyaba ton no kasara Bilal Koto itawde fufu batu wadama hakunde lam ko be kanyi kumni be yigaji leedi yalla sembinde kabar ndena gu di ngoni sembe kabar jamen hande beta aljumare sapo jetti avril 2025 bismillah sakrab. Tutundal hakilaji hakunde le pelle leedi ndi benna du kabaru sariaji bale politique de timmi kenyane les raisons ngaji di fanda dido batuji di wonno hultinde aniaji hakki ben hakika yalla fabaade e ko hawra do mudon le batu modo ANR di ngadama ben wattumo bamako do bale politique de ngotige dido tutundal hakilaji lalla jara touré hejam amen yogabe wonko hebane kedo festango Umar Wagolo Alcisse
bande kay fa garda motti jottoda gawo pelle société civile en gonde wadde ton imadraji muden fa yottu amir en kanye ko nande muden fa no gonno le odo botu
pour ces trois thématiques yayi trois
le dido sisile ngaji tati gube tati wantum ngarobe halde edo golle kanye darne ko ardo gubal gal walda elamu o hokete min gondom fami kolita minem doko woni wi amin bangal no leedi ni hani yarde ko min jidi ni woni ko hawra edo mudum don fu niltire yade to hani niltirede
au niveau national.
Tawedi wi di yimbe len jalti fu yoge pelle politique jabay tawedi le hen andambe kabaru lamu kay ko liti wi ko dedo pelle politique tawaka le hen ko idu way wadude tiadele yihiya mayga yo goto gollo le fedde no dirta gouvernance en Afrique arga Mali
la classe politique
yimel ngado be politique le leedi amendi ana modja tipito ko hawra edo mudum ele dido batoji be biam dum wadi tawi be landa ka ko woni wi mabbe edum way wadude bilisa bangal politique in way lata de gidal fewde jam kay nango dirgol ngongol leedi amen
l'appel à cohésion
micite de wido odo boto modo waran wad le ngalure bomoko de bamde noga e jetti yotti ad noga e jene lewru avril warorndu
on wat goto balé ben blolinde déclaration 31 mars ben hul ndar du gouvernement o men hultinde sarri ben sarti hultin sarti landinal wuteji di hulti wide dum do na hasindina sanne bangal hewto ko de yerali leedi mali docteur Youssouf Diawara on hore ben parti yelama goto dun yimbe le de do fedde déclaration 31 mars won ko hani Moussa Mali suko ken fasango Alcisse
la transition en cours
lam hakunde radio all dubi didi hultino warta wadde o do sarti be be kenu dum tay wala fu lawol labungol gol be jogino famin jalta lam hakunejo hore ni nardi kana ko be leedi amendi hawrintina manin ko be famin joddo min kaltida min ewa lawol hongol leedi amendi hani nangude fa sarti goddo kasen mo yimbe fu hawrata do mudum itte ngoro fa jokke yella lam hakunejo o golle mudum midan jalta him dubi joyi hande be gonto e hakkila aminka landungol wana yella woteji di wattena na du wattake no kalde hala woteji fu be biya em leedi amendi dejere wala e mudum denagu wala e mudum min bawa jukure mabbe dido halaji tam min bawa heddade
un peu dans le flou
secrétaire to klaj modou ko ba be am Facebook do X Europe be na jukti ben yadi nokuji damaji ben kasara Bilal Koto itawri fu le cercle kenyeba ka do kasara latke sababu ben mayde ko ben buri chapandi nayo yimbele fu ko buri hewde dun yu rewbe dan no tutunar haklaji wada ma yalla hebude be rewbe dum wadi le karutal ben ngada ngalato kenyeba ton yalla ben buytude sanne bonandaji le dido nokuji damaji di nelo amen to kenyeba fatia tra wonku hebene kedo fa sangal sisi Umar Wagolo
kasara ngaddo tum o ka da face rewbel gombele lamu kenyeba wodito damaje de don ko mimsi kanko Bakari Dumbia ardo dido babale societe civile le noko dum tawede imadraji ngadaadi bangal wajoji kay dabireji pi hadi yalla endo yimbe an heba hadede ya tomfu nom holitiri wide
accident crash
kasaro wodi asawere alan altinere furobel be birfitile e do nokule de blanda fu mbien dom ndartata gurnda mabbe be ndartan ton face be kiddi hen
jikke lobboka ana Khartoum biden gondi yewde dati guddi kasem bawdi jokkede yalla beedo rewbel ana heba wudditaade kasaraaji bawdi hewtaade dum nam holitiri wiide Seydou Camara goto e gollowle suudu mairie Kenyeba
que les femmes et d'autres
na rewbel be yewtine gulli di kan gullude yalla na kebali hen kebe muuden wattu joni miden gondi mi jaadi nobe kan hebirdo sardi ngewoy be kan remde sabi de Kenyeba demal ana gasa gulli kiwde ana gasa le nokko
aussi a beaucoup d'activités
les damage to rewbel ngombe tum be wana kan tam tawtata e be defatum nyamduuji wam lonnobe pasobe mabbe wam jeyobe to glasi kan ko nande mudum doni ko fati ya tara hebani studio tamani yure Kenyeba
senka badngaaji ben fuddi mutare golle mudum kenyen den no mutare golle balde tati do tati leddi fuf wi syndicat o ben kaltidal ko me ka kam e lam ko be hawray do gotum e le kaltidal ngadangal den be do ko wajibini yotto himmeji tobbe sappo e joyi anay majji yopitere guldobe mabbe nangabe be den no kam Moussa Agma wadi dornu ko makuli nuku jogaji galdude de wonku hebene kedde fastango Umar Waygalo
wakande mi jabbino AC 2000 do bomo ko do ko buri hewde bankiji di fuwan uddi fe giise ngay do ngattata carte maado so jaltina kalisi maado an udda ton ciudu gollide kewde kuminide kabaaru kebe do uddama ka dum e tayde fu suudundu no dirta bedem du wala le ndedo murtere jamaana ne hewno ton du nokkule Bank of Africa du le AC 2000 ko utta ndedo murtere tay kitama du do assansi ciotete leedi meedin di misala Total Orix Sel kanyo konande mudun gollobe tombe fu galano ton yoga e ciudi di be noddirta assurance di uddi goddi du utti micite de wiide fedde noddirta system de holliti tawtaaki le ndedo murtere balde tati
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
dusi meden semena yu do kabaru ben men marchandise ngaji nabete li sahalli ndi kambe julabe mobe bami adi hinadi dun ben le kawtal ngal wadi hakuni mabbe e ministre kumi do jagu nyande altenere 14 avril 2025 ne dun wadi eli alhali metti hakuni alangeri e leedi mali nokku alangeri men nyamduji sahalli ndi wata yu non den be do julabe dardi lam o ndena gudu datul yude sahal yude wudundu yotade sahal ngal den jamaare horizon ngaji sahal di njitti sane kado anya hila mabdu dum dumo yelan be do famu ke dum samadi suku hebane do fasan Umar Waygalo
kaw ko ministre kumini do kabaru jaguji li leedi ne wi ko ne fana mudu faabe jeewa yalla cadele fati yotto ko nayri bangal jaguji cagal ko tidalaji di immi hakkun leedi mali kanya alangeri Moussa Alassane Diallo halino be kanne birde kakili sahal leedi di
arino de ce matin
bot amen be ta ko lato sababu min tutundral hakilaji do imadaraji dimin kani waddi di lato di sababu marchandise ngaji de to tumbutu gawo minaka ikidal no haniri ele badde garoje de irdun fedde aruntinonde golno be ko mun en e ministre jagu ela haybude ido di madraji di huncante hore yalla kabaru nyamduji nalato hakika ele ido region waji naydi
kanko lamido sudundu no decembre de commerce to tumbutu to holliti do weltiki do hen sanne el hadji firun wi imadraji an hani wadde do hen yalla atidi yan dene
suni enen no julabe mobe tamondiri juude ne mbaw jati lendu dabreji bawdi gollede den la fudude muti abti be den nan ko wangaaji di fayota de ngalure tumbutu doñe be kanyo dun gollede woni de jabu gollida yalla ne amu yana hebe kabar taxu ngaji di ndoto sababu dun no watin terde kini be golleji jeddoji sariya jabu
yimbe wonbe to gawoto do kolliti dan belti do hen sanne be bi mali heddo nabude kaaki mudu le sa halleedi ndi
il faut que le magistrat
halle de mali ndi hewta ndi makku mudu ni hollita arnaru wiide ni baw jaati yirude tagal mabbe yo mi jollobbo suri mbawi waddu marchandise ngaji di wattu fuf ele ciogu jafudo yo anya mbawdo jaati abdullah sabede di mandi na jogi julabe mobe heddi tan haybude mutangol hore golleji di
li lamu nyafunke waddu ko buri hewde kaaki di fu sella iwrata kambe jagoto wonbe tombe be kollitidi be tawete tagal lamu o
ni yajje tamina ke ko
mudi marchandise amadi fuf alangeri e mortan iwrata puddi hebde telaji di do wattuji di den no kado anya lam ko be ne moji san min tagal gouvernement o den suni marchandise ngaji alangeri ngarai mpian dabare no do iwrata muti de bamako
hebude kaki ko iwrata le balir leedi ni dum wona ko yafi fili sa halleedi meedin di sabde cioggu muda tan tidi ko buri hewde kaki di fa tawan leedi alangeri kanyum murtani iwrata
do katene kabro jom hande sekrabe mi tondal so mbabe saat fu holtinde himeji mon do banga numero 76 98 56 56 sikwalu si youtube non to kala ko kulto don bangal kuna fudi yo 37 321 mer non ka famdi fuf buudi no ngi taw le telephone djum do sere yotere den magazine yotere den magazine yo kabar sukabe den yowdun do ben tira ka guleji yogaji sukabe be dubi sappo itati dubi sappo nay ngadete ben tawene sembe bawata dano sariyaji bangal mudu woni ko leedi malindi sinnini denno dum wada ma nyam sawli denno dum huntnam hore nyande juillet 2024 denno elen be famu do ido sariyaji di kedana ko lali tangara hebene do fostam min e alsisi yo en nyande jom Ibrahim Traoré suka l'école 5e année o do suka mo dubi sappo e go yetti ngangol hore ka do sariya yedi mane iwata le lamu kay nuko do golle dama na yirwi sanne e wi mako loto sababu buutude sanne golle suka be den be do hinato jande jumul en
gouvernement
o do anya gouvernement o kan han yetted sanne waram faabal sanne jande mina suka be hakkile amin ka suka be golle wo tusko ngatte ko cuudi tam hani wadde hono yaru ne fleur kan ko nande mudum wom e sarabe golli nobe suka be golleji yogaji dibe kebay dum tofo so yama suka golle fa kikide o wartam o tampudo ana tiide jood mako imade weti mudum kasem fa o jangaya
kulidi mal lisinini ido talki numero 138 et 182 dibami adi hinnade imadaraji adnarndu haybugol hakkeji suka be ido halaji yodi horejo guldirde mole kabar golle o beedi wite singol do talkuru yamaro suka be do 1213 hino golleji hoyfudi yo jati yirwe monde
contribue fabaade il madaraji gondudi wadede adnar allan faarena hakkeji sukabe rande be iwde golleji bawdi yottinde be torda kadoji be yirwude dum sabi so yobbo golle woy tuskoy koy sukabe way wadde yaltina yalla ko be kan wadde ana ande cellal mabbe denangu mabbe fa yetto yirwer mabbe yallan heba darnede faabe kebo wadde jande mabbe no wodi
don tawa kanko horojo leedi ndi honino habbo notugo sukabe le golle holti wide ngo yobbo de golleji hefudi hibinan golleji latanto di sukabe farati mudi kedana amadou cham fajitini do ko tonga ele yubo indengo
le travo leje
golle wotuskoy mo sukabe way wadde analisi golleji ifu demal fayoto itugol kangi fu golleji tuskoy anay mudum ko sukabe way wadde nga anale hemdu golleji bi hada sukabe wada misalu mudum ana golleji gese suka hana halfinede fay hunde ko wawi tampinde dum nalu ko teddi sanne jode mudum bangal golleji gese kan ko nande
mudum putingol ngo yubo inde na jogi na fasane bangal haybugol hakkeji sukabe ewi suudu bartirdu sukabe non hore jondu do suudu bartirdu sukabe fatumata lolido diko jamusa kane hulti wede holaki mutangol hore ndudo talkuru
ko makki
hono fu odo dabere warta gollirede le kiruduji to sukabe hewbe wontum pabotobe galleji mu'en so sara mabbe wajaka kay talka ko o habe darna fu odo dabere pama jom o ka hebata le dido nukule yimbel gombe le kireduji di ana wurdino naweri galleji di hani haltenede no wodiri o do anniya ele demde debbe pamata
do comprendre
do kay gulimu dum fuddi jati e wi kaja do gollirde grade.com kanko jodi do sikaso haruna watra holtiwide e madaji famingol ngadama sere sarabe be yalla njoppa sukabe kino jandeji mabbe
c'est arrêté va permettre
o do dabre ka wara mo rende san sukabe leedi mali sabile dabre o ana holita golleji sukabe han wadde di hana bettade leruji didi so ekol ana wodi leruji nayi so ekol wala suka amo dubi sappo itati yare dubi sappo nayi ko hani wadde do ana holita lehin o hana bamde huno fuko teddi ko buri kiloji sappo mil minka dum waram rende sanne sukabe leedi mali
yimbe le wobe kumni be kabaruji haybugol hakkeji sukabe holiti salanta ko golle sukabe ka dum wari le alhali musuka on wa hinade jande golle o